Bakunzi ba Radio Iteme, nongeye kubasuza mbaha ikaze mu biganiro byacu. Turi ku itariki ya 25 ukwezi kwa 8 umwaka wa 2020. Turi ku wa kabiri, tukaba turi mu kiganiro igihe n'iki, mutegurirwa kandi mukagezaho nanjye Turayishimye Jean Paul. Muri studio kandi ndi kumwe na Madame Tabitha Gwiza. Tabitha, ndongeye ndagusuje kandi gushinga kuba wabanye natwe muri ikiganiro. Tabitha, uraho umeze neza?
Ndaho, ndakomeye Jean Paul, urakoze.
Urakoze cyane. Muri ikiganiro rero nifuje cyangwa twifuje kuganira n'umunyamakuru mu Rwanda, umunyamakuru Nsengimana Theoneste. Nsengimana Theoneste akaba ari umuyobozi w'ikinyamakuru cyangwa se itangazamakuru mu Rwanda rikorera ku murongo wa interineti, hafite channel ya YouTube Umubavu, ndetse akaba anayibereye umuyobozi. Theoneste Nsengimana, ndagusuhuje niba unyumva ku murongo wa telefone muri studio za Radio Iteme. Theoneste, uraho?
Ndabasuhuje cyane Jean Paul.
Mukomere
cyane kandi nubwo nari nzi ko gitumoze.
Ndakubuze Tabitha, sinzi niba ari giye utamwumva.
Nanjye simwumva.
Nsengimana Theoneste, reka nugaruka muri studio, sinzi ibyaha iwanyu, yenda ntabwo namenya niba ari amahoro. Ntabwo nibaza ko haba hari ikibazo ugize, cyane cyane ko
nge ndimo ndabumva.
Wawe, urakoze cyane. Nari nguhaye ikaze na uri muri studio, iyi ni Radio Iteme. Naguhamagaye nkoresheje umurongo wa telefone, niba unyumva nongeye kuguha ikaze, tukaba tugize akabazo tekinike. Nari nguhaye ikaze nangusuhuza, nguha ikaze muri studio za Radio Iteme.
Nanjye nari mbabwiye nti gituma nari nzi ko ziba hano mu Rwanda.
Gitumo urashaka kuvuga?
Nari nzi ko ziba mu Rwanda, ariko nyine
gitumo ni
ukuntungura.
Oya, urakoze.
Utungura umuntu nyine.
Urabona, maze YouTube cyangwa Google yaratworohereje, hari ibiganiro bicaho kenshi ku maradiyo ya YouTube, noneho ukabona abanyamakuru bavuze uburyo umuntu adashobora kubabona, noneho bikatworohera kugira ngo dukonekte n'abantu bakabaye bari kure, isi yabaye ntoya kubera interineti.
Nibyo rwose, kandi nta gusa nyine urumva kuvugisha ubundi abantu bari hanze.
Yego.
Rimwe na rimwe hari n'umwe uherutse kuvuga ngo se ngo wari wabona ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunyamakuru wayo yagiye kuvugisha Al Qaeda.
Bibaho cyane, icyo ngicyo tutarajya kure. Dokumentaire turazireba cyane, interview z'abaterabwoba bo muri ISIS tuzirebera ahangaha, kandi Amerika irimo irwana nabo ishaka kubavana ku karte y'isi.
Kubera ko ari n'ibintu byavuzwe wenda.
Turiho turagenda tugira akabazo. None se Nsengimana Theoneste, ko twebwe bari baratubwiye ko aho iwanyu mufite za 4G nta kibazo, none nkaba numva communication yagiye kutugora. Sinzi niba atwumva Nsengimana aho ugarukira, ariko ikibazo umunyamakuru ngo yabajije avuga ngo Amerika ntivuga na Al Qaeda cyangwa ISIS, ibyo urumva ko ari abantu bashobora kuba babizi batyo, kandi ni ukwibeshya cyane. Documentaire turazifite, ushobora no kujya n'ubu ngubu ukajya muri za Google ukabishakaho umunyamakuru yenda wa CNN ndetse n'abandi bo muri Amerika batandukanye ukabisanga. Ibyo rero urumva ko ni bimwe mu bikwiriye mitekereze koko ikwiriye guhinduka. Ariko Nsengimana, twe twakubuze, sinzi ne wagarutse.
Ndabumva.
Wagiye utubwira ko ngo hari umuntu wavuze ko hari ngo nta muntu wo muri Al Qaeda waza kuri za media zo muri Amerika ngo umunyamerika akamukoresha interview. Ibyo rero twarimo tubisobanura, ariko ko twari twakubuze kuri ku murongo wa telefone, wakomeza ukatubwira icyo kiganiro uko cyarangiye.
Ndi mu Rwanda ko mbona bitoroshye.
nizere gusa ko nta kibazo wari wagiye n'ubundi
yemba numva mu byukuri turavuga ngo twaribohoye ariko nanjye numva naribohoye mu kuvugisha ukuri kuko ntago nkunda umuntu ubeshya ibintu byumvikana ofete kuganira namwe nyine urumva hari abantu babifata nkaho ari sakirego umuntu yakoze ariko na kuba mumpamagaye mukantungura nta mpamvu zo kutabaganiriza icyo mumva twaganiraho mu gihe bigendaye n'umurongo w'ibyo nkora nimumbwira mu byitangazamakuru ko nje sindi umunyepolitike nkora itangazamakuru ryanjye gusa iyo ukora itangazamakuru rireba cyane ku bibazo bitandukanye iby'akarengane ibibazo by'ihohoterwa abantu ukaba wabaha umwanya batavuga rumwe n'ubutegetsi rimwe na rimwe hari igihe bagufata nk'umuntu urwanya ubutegetsi cyangwa utavuga rumwe n'ubutegetsi nyamara ntago ariko bimeze kuko tugaragaza ibintu bihari ahubwo tukaba ari n'ibintu duhemberwa kuko kenshi iyo mvuga ndabivuga abantu bagakwiye kubizungira kuko tubaha akazi tubereka ibintu bitagenda kugira ngo babikore baheshe isura nziza igihugu numva rero nta kibazo cyo kuvuga mu gihe
ntabwo nkurusha nta nubwo nawe nkurusha ahubwo noneho unyorohereje yenda n'akazi niba ariko nabyita nta bugambanyi turi bukorane ngusezeranirize ko nta bugambanyi tugiye gukorana kuri iyi radiyo kuri uyu murongo
natwe nta bugambanyi tugira
ibyo tuzabitanga
nta nubwo
tuzabitangaza
ntabwo tugiye guhirika ubutegetsi ntabwo aricyo tugiye gukora tugiye kuganira ibibazo biri mu itangazamakuru tubona mu itangazamakuru ry'umubavu tubona mu itangazamakuru rya YouTube ari ukuri mbona ari za ukwezi n'ahandi wowe gusa tukaba nifuje ko twagirana ibiganiro kubera bimwe na bimwe mwagiye mukora mutangaho amakuru mu Rwanda nk'umunyamakuru rwose icyo yerekanye gusezerana ndetse duhere kuri iki kibazo kitari cy'u Rwanda gusa ikibazo cy'isi yose ikibazo cya COVID-19 iki cyorezo cyateje impagarara ku isi hose gihagarika indege gihagarika ubuzima bw'abantu mu bihugu birumvikana ibihugu nk'u Rwanda ntabwo byoroshye ariko ku bihugu byateye imbere nka Amerika na Canada ubwo mbivuze ibyo bihugu bibiri kubera ko ari byo jyewe ndetse na mugenzi wanjye Tabitha turi kumwe muri studio tubamo ni ibihugu bategetsi babo bagize icyo bashobora gukora nubwo bigoye n'ubundi natwe byaratubangamiye ariko nibura hari ubushobozi bw'ubwinyagamburiro buhari tubuzwa kujya mu masoko ntitubuzwa kujya nko kuri marche ubwo ndavuga kugendesha amaguru ahantu nubwo twubahiriza ibyo bise social distancing kandi ibyo ni universal ni ibintu namwe ubwanyu bakora gusigamo metero imwe ari byo intambwe cyangwa se ibirenge bitandatu aha muri Amerika ni henshi ku isi niko babigenza ibintu byinshi byarahindutse none rero reka bariho duhera ubuzima bw'abanyarwanda muri iyi COVID nabanje kuvuga ko ari ibihugu bibiri bitandukanye cyangwa se bitatu bitandukanye ntabwo nibaza ko navuga ko yenda hari mushobora kubyitwaramo kimwe nako Amerika ibyitwaramo nubwo natwe ahangaha tujahaje ariko bimeze bite aho ngaho mu Rwanda icyo kibazo ari cyo duheraho ni ikibazo cy'isi n'ikibazo cy'u Rwanda ubwacyo
ahangaha rero COVID nyine yaraje nk'icyorezo cyugarije isi na hano mu Rwanda biragaragara abantu batangira kwandura leta ifata ingamba ariko nge nkurikije nk'ijisho ry'abaturage cyangwa nk'umuntu ureba ibindi bintu abantu mba nshaka no kureba ngo menye inkuru iri mu kintu ni iyihe mbona abanyarwanda bari ku rwego rwo kwihangana ku buryo bunakabije ko barihangana cyane nshingiye ku kuba barafashe ibyemezo
ndakubuze niba urimo kuvuga uburetse waravuze uti nshingiye kuba barafashe ibyemezo ariko nugaruka ushobora kwenteromba igihe cyose ugarukiye bwana Nsengimana niba unyumva ushobora gukomeza nibaza ko twagize ikibazo tekinike Nsengimana Theoneste noneho dushobora kuba twakuruvuze burundu wagarutse ndumva ugarutse wavuze uti nshingiye
ndimo ndabumva ariko ngiye
ngo nshingiye hari ikibazo nibaza ari muri connection iri kugigenda ivaho sinzi niba ibaye interrompt gute navuga ngo uravuga uti nshingiye kuba barafashe ibyemezo naho duheruka batwakuburiye
bikakaye ibyemezo bikomeye abanyarwanda barihangana nari mvuze ngo ku buryo bunakabije kubera ko imibereho y'abanyarwanda benshi ntago hari abantu bari bafite akazi ariko bagatakaje muri icyo gihe bari bavuze bari badushyize muri crackdown hari abanyarwanda batakaje akazi abandi bari basanzwe n'ubundi badafite imibereho ihagije ariko barihangana
ngenda kubuze kandi ndashaka kugaruka kuri icyo kintu cyo kwihangana nugaruka umbwire kuko ndashaka kukubaza icyo cyo kwihangana wita kwihangana yenda jyewe nshobora kubyita andi mazina Nsengimana nugaruka umbwire tuganire kuri icyo kintu cyangwa se nako dukore tuvuge kuri icyo kintu cyo kwihangana ntabwo nzi ikibazo twagize
nge nabyita kubura uko bagira
nanjye nibyo niko mbibona nugaruka ushobora gukomereza aho
ngaho
wagarutse sinzi ikibazo kirimo kigenda kijya kuri mute kikaba mute nga telefone yawe nagira ngo dukomereza aho ngaho witaga kwihangana tabitavuga ati ni ukubabambuza uko ngira nanjye nemeranyaga nawe kubera impamvu impamvu njyewe mbivuga aha muri Amerika twebwe bageze aho bamwe ubwo bicaga umupolisi wo muri muri Minnesota yicaga uriya witwa George Floyd habaye abantu imyigaragambyo barasohotse barajya hanze mwarayikurikiye hari igihe kigera bakavuga bati ibingibi birarutana aho kugira ngo tuzabe turebera ibintu nka biriya ibyo bya social distancing cyangwa se ibyo bya covid restrictions ntacyo bivuze uburenganzira bwa muntu n'ubuzima nicyo kingenzi mwebwe aho ngaho mu Rwanda kuki ubyita kwihangana ariko nibaza ko atari kwihangana kuko ntiwakwihangana ushonje
ni bya navugaga wenda nashakaga kugira ngo migereranye no kuba abantu nyine hari ibintu bashobora kwemera bakagera ku kigero nyine bumva n'inzara yabica ariko ntibabivuge ibyo biterwa kandi ni no kuba bafite n'ubwoba bwo kuba bavuga bati nyamara bitwaye tubikwiye ariko ntabwo tubibonye ugasanga nyine babishyize muri cadre yo kwihangana bakihangana kubera yuko buriya abanyarwanda mbona turi abantu bashobora
komeza
mbona ari abantu bashobora kwiyadabuta mu buzima ubwo ari bwo bwose ari nayo mpamvu wenda njyewe no mu biganiro nkunda gukora nkunda kugaragaza ko abantu abanyarwanda dushoboye gukora umuntu umuhaye uburenganzira agakora ikigendanye n'ubushobozi bwe domaine ye ariyo yose yaba arimo yabasha kwiyadabutama akakora neza ibintu akiteza imbere ariko hari igihe nari mushanga hari inzitizi hari n'imbogamizi zituma ibyo ntibitagenda neza ariko abantu bari buze kunyumva babyumve nk'ibitekerezo byanjye kuko nko mu ngingo ya 13 yo mu gatabo k'amahame ngengamyitwarire y'abanyamakuru harimo ingingo ivuga ngo umunyamakuru afite uburenganzira bwo kuvuga uko abona ibintu akabitandukanya n'inkuru iyi rero si inkuru ndi gukora ni ibintu uri kuvuga by'ibitekerezo by'uko nanjye mbibona nk'uko wari ubimaje kuri covid kuri covid urabizi ko no muri kiriya gihe cyari muri crackdown baramfunze wenda nabyo ndabizi kuri buze kubimbazaho ariko bamfunga ari uburyo nari ngiye gukora inkuru kuko nafashe urumva twari tumaze iminsi dukora inkuru z'abantu badafite ibyo kurya dukora inkuru z'abantu bafite ikibazo cy'uko bari muri bafunze bari muri crackdown ariko badafite ubushobozi bwo kurya izo nkuru tukazikora nza kubona rero umuterankunga wenda sindi buze kumuvuga kuko nta nubwo abikunda kuko yambwiye ko atabikoze ku buryo bwo kugira ngo amenyekane wenda kuko namuvuga ariko nza kubikora njyewe nza gukora inkuru y'uko haboretse abantu batera abandi inkunga hari n'amafaranga nagombaga kubaha ubwo nibwo bamfashe rero baramfunga ariko nari ngiye gukora inkuru y'abantu babonye ahubwo ibiryo mvuga ni noneho ubwo nakoraga inkuru zigaragaza ko hari abantu badafite ibyo kurya reka iyi nayo igaragaza ko hari ababonye ibiryo nyikore urumva no mu buryo ko barantinga inkuru kavuga kuti umuntu we kutubona muri angle negative gusa cyo kugaragaza ko abantu batabonye ibyo nubwo nabyo ahanini itangazamakuru ntacyo bitwaye kuko kugaragaza ko ibintu bitagenda neza numva n'ibitakabaye kibazo ahubwo byakabaye igisubizo kuko biha abantu mu rongo gukora ibyo bakora kandi bakabikora neza muri COVID rero abanyarwanda bari bayirwanyeho leta inkunga nkeya irayibaha irayibagenera abandi birwanaho n'ubu ngubu haracyari ibibazo ariko nahoze mbona BNR itanga umurongo inashishikariza abantu bafite ubucuruzi buciriritse amahoteli yo bavuga ko amaze gutangamo miliyari 43 zimaje kujyamo mu gihe hateganyijwe kujya mu mahoteli angana na miliyari 50 zateganyijwe kujya mu mahoteli ubwo birumvikana kama hoteli yo ngo miliyari 43 zo barangije kuzitanga bari gushishikariza n'abandi kugira ngo igihugu ubukungu bwongere ngo busubire ku murongo ko hari igihombo cyagiye kigaragara muri ibi bihe mu buryo rero hari n'ibyemezo byagiye binafatwamo
ariko
bagiye batagiye
badushimira ariko ngo dufashe kumva kuri icyo kintu ntabwo twagize tukizi cy'amahoteli ayo mafaranga miliyari 43 arashyirwa hehe atangwa nabande azakora iki
ofete na nikigega leta yashyizeho cyitwa ingoboka donc ki ni recover fund mu cyongereza bashyizeho kijyamo miliyari 100 zo gufasha nyine abantu kwikura mu gihombo batewe na COVID bateganya ko kizagera muri miliyari 200 ariko noneho miliyari 43 zo zamaje gutangwa kuko nabonaga Dr. Wungirije ni Monique Nsanzabaganwa arimo avuga ko bamaje gutanga miliyari 43 baziha amahoteli ngira ngo ni 148 hari n'umunani niba nibuka neza imibare ariko niba ntibuka neza abantu baza kubibona ni ibintu
biri no kuvuga ngo ayo mafaranga arajya arahabwa abarahabwa abafite amahoteli cyangwa za hoteli
na abafite amahoteli no kuvuga ngo amahoteli
okay
yarahombye ariko barashaka kuzahura nyine bwawe mu hoteli
urakoze cyane none se ubwo rekaze nkubaze kandi nkuko wabivuze mu ngingo yanyu ntabwo ari inkuru niba ni jewe urimo gukora inkuru ubu ngubu ntabwo wowe uratangira ibitekerezo jewe ndashaka kubaza mu bantu bazahaye cyane muri opinion yawe na amahoteli yazahaye kuruta abaturage cyangwa abaturage ni bagomba gufasha amahoteli cyangwa byari kuba ari leta yenda hari mu bushobozi bwayo bukeya ko yagombye kuba ariyo iyatanga na amafaranga ava mu baturage cyangwa atangwa na leta
na amafaranga urumva ni recover fund na amafaranga ya leta yashyizemo mu kigega cyo kukavaringa ibihombo ngo byagiye bigirwa n'abacuruzi bacuruzaga ubwo bigiye bigabanyije rero
ibyo rero byabaye ninaha urakoze cyane ninaha byarabaye amahoteli yagiye ahabwa amafaranga ko yari yarafunze ibyo rwose ni igikorwa cyiza ndetse muri bimwe bikeya byiza ashobora kuvuga ku banyarwanda kuri leta y'u Rwanda
ubwo rero rukurango bo bamaje gutanga miliyari 43 z'amafaranga y'u Rwanda zimaje guhabwa ayo mahoteli ayo mahoteli rero azahabwa miliyari 50
none se bwana reka nze nsubire inyuma gato yenda ntumvikana nabi amafaranga hawe miliyari 43 niyo yonyine yabonetse cyangwa haranda azajya mu batinzara no gufasha umuturage
oya aya mafaranga rikaza kandi ntagareba abaturage areba abacuruzi bagizwe nk'ingaruka na COVID
urabyo rero ntabwo ndigaruye kuko nta cyiza kirimo kuko abahuye n'akaga gakomeye ntabwo ari amahoteli n'indi uzajya kuyaryamamo se mu Rwanda kiretse umunyamahanga umunyamahanga azaza ari mu hoteli ariko ndibaza ko haba ayibanze sinumva ukuntu yagombye guhera mu hoteli ariko nanjye iyo ni imibare yanjye nk'umuntu utari mu Rwanda
wenda reka nguhe imibare ifatika bavuga ko mu ngengo yacyo miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda zizahabwa amahoteli noneho ibigo binini bikagenerwa miliyari 30 noneho ibigo bito biciriritse bizahabwa miliyari 15 n'ubiteranya biraba miliyari 90 neshanu
aha
aya mafaranga niyo bavuga
umuturage sari
aya mafaranga kubera kandi n'amafaranga bazahabwa bakishyura n'inyungu y'amafaranga angana n'umunani ku ijana ni ukuvuga ngo umuturage urumva ko nta hantu yazamo kuko nta mafaranga umuntu azafata n'izi hoteli zafata ziyishyure hagiyeho inyungu y'umunani ku ijana
ubwo
rero abaturage ku ruhande
abaturage se abaturage ntayo nta uko ari kubibona mu buryo bisobanuyemo ntabo nayagenewe abaturage
reka twizere ko yenda bazazana ibindi bigenewe abaturage yenda ibyo byitwa uko kwari ingoboka y'amabanki cyangwa se y'amahoteli ariko yenda y'abaturage nayo yenda ifite ukundi ko yitwa tuzaba tubikurikirana
aya mafaranga rero azahabwa amahoteli 148 wenda ngira ngo hejuru ntabwo nari nabivuze neza ariko nuko bizagenda hanyuma rero icyo warumbajije wenda no kubirebana n'uburyo abaturage bagiye bagira byagiye bigibagiraho ingaruka hari n'abacuruzi babaga wenda tuvuge nk'ari nk'ibyemezo byafashwe ejo bundi by'abacuruzi bacururizaga mu mujyi wa Kigali mu isoko ry'umujyi wa Kigali bafungiwe ibintu hari abo wumvaga badafite batishimiye icyo cyemezo cyafashwe kuko bari bafite ibyo bacuruza ariko bishobora no kwangirika nk'imbuto n'ibindi biribwa byangirika ako kanya bavuga bati twagize igihombo wenda uramenya ikiri inyuma y'ibi ngibi ko abaturage bazagira icyo babaha ariko biragaragara ko amahoteli niyo yitaweho cyane kurenza izindi sekiteri kuko ni nayo yahawe amafaranga menshi n'ibigo binini ibigo biciriritse ngira ngo ni nabyo birimo umubare munini w'abanyarwanda byo byahawe miliyari 15 ubwo rero ku kigendanye na covid nyine abanyarwanda batari muri karantene bari gukora abamotari basuye mu mihanda barakora nubwo nyine ahantu ho bavuga ko amafaranga ataragaruka mu bantu bitewe n'uko ava hanze n'ayinjira mu gihugu nakoreshwa mu gihugu byose ubona ko ubuzima bw'igihugu nyine butaratangira kugenda neza kuko n'imipaka ntirafungura neza usibye ingendo zikorerwa mu kirere
nazo zatangiye ejo bundi ku itariki ya mbere niba ariko mbyiheruka kwa munane ariko nabwo barajya
kwa munane
ariko noneho reka mfatira aho tiyenda ubuzima bwaratangiye burakomeza abamotari baragenda nubwo harimo imbogamizi zindi njyewe ku by'amahoteli nanjye ntanze opinion yanjye ntabwo wambwira ngo za Blue Radisson ngo urambwira za Marriott urambwira ayo za zitwaga za Serena numvise sinzi uko zisigaye zitwa ubu ngubu niba ari nako yitwa n'uyu munsi ariko ukambwira ngo ayo abo ni bagiye kubona amafaranga ntabwo umuturage azava icyangugu ngo aze kuza kurara muri iyo hoteli ni abanyamahanga baje mu Rwanda bakongera bagasubirayo yenda aravuga uti baje gushyira amafaranga yabo mu Rwanda ariko noneho mu gihe ubuzima bugihagaze nayo mafaranga nta kintu azamarira abaturage uretse yenda ko icyo gihe bazongera guha umukozi wakoraga ku ihoteli yenda azahembwa ariko noneho reka njye kubijyanye n'amasoko mbere y'uko njya yenda ku mwuga w'itangazamakuru naho nahuriye n'ikibazo cya covid ku masoko yo mu Rwanda amasoko harimo ayo numvise Kigali yafunzwe abiri harimo kwa Mutangana n'irindi banza ari Kigali City Market aya bavuga ko mu itangazo nari narabisomye mumvaho nshya bavuga ko bashobora kuzafungura kuri 24 ariko ntibavuga ko byanze bikunze bazafungura ariko ko rifunze kugeza 24 nyibaza hamwe muba mu mugi cyangwa se mu murwa wa Kigali ubuzima uko buteye ese wafunga ayo masoko abiri ahandi basigiye ni hehe ingaruka bifite ku muturage n'umutuye muri Kigali nizihe ubona abanyarwanda bashobora kubaho bate mu gihe singiye kujya mu byo kuvuga ko mwaragerageje kuyikumira ndetse u Rwanda rukajya mu malisiti y'abantu bemerewe gusohoka mu gihugu bakajya iburayi kubera yuko muri Schengen kubera yuko ngo bitwaye neza mu kibazo cya covid ariko noneho niba ayo masoko ashobora gufungwa sinzi ngo mu mujyi nzi rya Kimironko ubwo hasigaye igisozi sinzi yenda ufite nandi ariko ubuzima bwa Kigali nyuma y'ifungwa ryari ya masoko nkuko umuturage umwe yabivuga ati ahubwo noneho barayikwirakwije kuko bagiye gushyira imbaraga abaturage barajya ahantu hamwe ku bwinshi yenda usange ari naho ahubwo ibyo bashaka gukumira babyongera icyo cyemezo narakigaye cyane kubera kitaje kirategujwe abaturage ndetse naha bibaho reka nkubwire Theoneste ndutagira ngo nani baho ariko bagabanya umubare w'abantu bajye mu isoko ntibahagarika burundu ngo barafunze ibyo ntibyigeze bibaho ntabwo bibaho na gatoya bagira gutya ninjoro bakaripompa mu gitondo abantu bakagenda bakajya mu isoko yenda bakavuga bati hari injiramo abantu 50 icyarimwe urabyumva ibyo rero ndagira ngo ubwire ubuzima bw'aya masoko sinshaka yenda ngo uvuge ngo icyemezo cya leta n'ikibi cyane cyiza abaturage nabonye reaction yabo wowe ubona bizashoboka gute ku muturage ashobora kubaho mu mujyi wa Kigali mu isoko rimwe cyangwa biri gusa rihahira Kigali yose
o ofete nk'aya masoko yafunze abantu bayakoreragamo bisa nk'aho nyine ubucuruzi bwabo babuhagaze urumva babagiye mu bundi buzima nekeza ko na nk'ikintu kitarebweho neza bana nenze abaturage nuko babatunguye kandi bakabatungura mu byukuri harimo abari bafitemo ibintu bashowemo amafaranga urumva icyemezo cyafashwe masaha ya nijoro bugacya gishyirwa mu bikorwa umuntu wari we wese kumutungura muri ubwo buryo hari ibintu bawangirije wenda nubwo hadashobora kuboneka ikibazo cy'imihahire kuko amasoko bafunze afite ayandi ari iruhande rwayo nubwo ari yakomeye kuko isoko ryo kwa Mutangana muri Nyabugogo niryo rikomeye n'isoko ryo mu mujyi niryo rikomeye ariko bwo urumva abandi ni ukuvuga ati utarusanzwe ahahira kwa Mutangana nyine ubwo arajya kuhahira hara kandi gasoko bubatse ku ruhande ko muri marato bahaye abantu batishoboye bano bacururizaga ku mihanda bacururizaga udutaro hari agasoko kari iruhande rwako ariko birumvikana ko ntago abantu barahahiramo ikindi hari irindi soko bubatse ryitwa Inkunda Mahoro ni ishyirahamwe ryitwa Inkunda Mahoro ryubatse isoko ariko ridafite abantu naryo ryaje kuzamo ibibazo mu minsi yashize bavuga ko bashaka kurigurisha ntago nzaho byahereye ariko mu gihe nari mfunze nayo yimfunganywe n'abandi bantu bari bariyo bavuga ko bari amafaranga yaho babazwaga miliyari zigera muri 7 ryari isoko ryahombye birashoboka ko abantu bashobora kwimukira kujya guhahirayo ariko urumva naryo ntago ryari isoko ryari ryuzuye ngo abantu barigemo ribe rifite ibikoresho byuzuye ubwo rero abantu bashobora hari n'abajya batekereza bavuga ati wenda n'ukugira ngo bimukire mu yandi masoko ariko ibyo ni ibintu abantu bashobora gutekereza nta gihamya kiba gihari ariko ubwo ubyo numvikane ko byari isoko ryari riri kugurishwa ntagushobora kumenya umuntu wari guze wajya kureba no mu mujyi wenda mu mujyi abantu ubwo nyine bazajya guhahira muri Simba abandi bajye guhahira nako Matiyo yarafunze ntigikora ubwo ni muri Simba nta handi hantu bashobora kujya guhahira ngira ngo naho ngaho isoko ryo mu mujyi naho ngaho umuntu ashobora guhahira handi ni muri za Lagrette kandi urumva nabo abandi ndo hantu nyine ushobora kuvuga uti hari abacuruzi bacuruza ibintu abantu bose bashobora gukenera ayandi ni amasoko ari downtown ariko ni amabutike y'abantu basanzwe bikorera urumva hari downtown hari igice kimwe cyuzuye gifite abantu bagikodesha hari ikindi gice kitaruzura gifite imiryango naryo itarimo abantu bashobora kuva mu mujyi bashobora kwimukira aho ngaho bakaba wenda bakora cyangwa se bagategereza ko bafungura isoko ariko urumva nko mu mujyi ho ni ukujyayo ugiye guhaha ari uko wishoboye wenda andi masoko ahari arakora nka Kimironko rirahari rirakora andi nayaciriritse nyine abamuntu uza mu bice bindi bitandukanye nayo abahari abaturage bashobora kujyayo ariko nka Nyabugogo isoko ryo kwa Mutangana ni ryo ryabagamo ibintu byinshi kandi bya rubanda rwose rwisangamo ikintu cyose bajyagamo kakivamo
ndagira ngo nkubwire ko ubu nanjye nemeranya n'uriya muturage ko ibintu bya babizazamba ndetse n'iyo ndwara niba koko ariyo yatumye bafunga ahubwo ikibazo bacyongereye aho kukigabanya kuko abantu baritandukanyije bagiye mu masoko atandukanye ubu noneho bose bagiye gurira ahantu hamwe icyarimwe ndagira ngo nkomeze
oya n'abavuyemo aho wenda
yego
n'abavuyemo aho ngaho urumva ko ntabwo habayeho umwanya wo kuvuga ngo wenda abantu bari barimo wenda n'urugero urumva ko bagiye mu bice bitandukanye abakarani bari baraho niba ari abacuruzi bari batagitinze n'abandi bivangavanzemo abakarani abandi bantu bakuru ruhande bari baje guhaha udashobora kumenya na aderesi zabo bose muri cya kivunge bashobora kukuramo niyo na corona bakayikwirakwiza ahantu hatandukanye ku buryo bitatangaza kumva mu minsi iri imbere twongeye kumva indi mibare y'abandi bantu biyongera cyane ko n'ubu ngubu mu minsi ishize babonetse ari 190 urumva rero ashobora n'ejo niba atari ejo bundi bashobora kwiyongera kandi ugabona abo batagetinze abandi noneho baje muri icyo kivunge rero ushobora gusanga nabo bajemo
urakoze cyane kandi ibyo nk'uko wari ubivuze abantu utazi na adresse yabo ku bantu benshi yenda batabyumva bifite agaciro cyane nuko ibyo bita inaha mu cyongereza ngo ni contact tracing ntabwo iyo wahuye n'umuntu bagomba kumenya undi nawe mwabonanye n'uwo mwabonanye niba utavuga uti benda bamwe bashobora kuba mutazi na adresse zabo urumva ko hari n'abazarwara ntibamenyekane ariko ndagira kuri ikintu cya covid ubwacyo yenda nkiveho kivuyeho wabivuze ntabwo nagenda nava muri studio ntakubajije ikibazo cy'umwuga wawe nk'itangazamakuru ndetse ni naho niyo ngingo ubungira ngo dukurikize wowe mu itangazamakuru rimaze mu gihe cyane ndakwibuka ku gihe cya kampanye presidentielle ndetse cyane cyane ku gihe cya Diane Rwigara nibwo nageze nkubona uri mu bibazo ariko nyuma yaho muri covid wongeye kugira ibindi bibazo ndetse ujya no mu nkiko ndashaka kubanza yenda kibazo kigufi cyane ese urubanza rwa rwararangiye mbere yuko yenda nkubaza icyo nshaka kuvuga kuri umwuga wawe
ubundi ukuntu biba bimeze iyo waburanye iminsi 30 ubushinjacyaha bufite iminsi 5 yo kujurira icyemezo cyafashwe n'umucamanza
yego
iminsi 5 rero yarashize ntago bajuriye iyo rero bigeze aho ngaho habasigaye ko bashingura idosiye cyangwa bakayiregera mu gihe gishize ngira ngo ni n'amategeko wenda ntabwo nzi icyo ateganya ariko ntekereza ko igihe cyo kuyiregera cyaba cyararangiye nubwo ntazi ariko ntekereza ko
okay.
Idosiye itari ifite ikintu kirimo nta ntekereza ko
kukurikirana birumvikana niba batarajuriye nuko nta cyari kirimo kandi yenda mbonereho no kukubwira felicitation kuko mugani nibaza ko giye wari kubwo n'ibitekerezo byanjye nabonye ko wari warazize umwuga wakoraga ariko ndagira ngo nambi kubaze noneho kuko ndaza no kugaruka kuri cyuma Hassan Diedone kugeza n'uyu munsi ugifunze none wowe wagiye mu bintu bya covid nibyo wafatiwemo nubwo byari bitandukanye bavuga ko atari ibijyanye n'umwuga w'itangazamakuru kora abikurikiye byari mu bintu bahitaga bisa n'uburiganya uko nibaza aribyo bakuregaga ariko noneho muri rusange itangazamakuru mu gihugu ubwo urumva ko nigeze gukurikirana ijwi rya Amerika bavuga ku kibazo cyawe na madame bavuga ngo mu cyumweru kimwe icyumweru kimwe ko hari hafunzwe abanyamakuru bajya kuri batandatu bari benshi cyane mu cyumweru kimwe ndagira ngo utubwire gukora itangazamakuru mu Rwanda niba bimeze bite cyane cyane nkawe nagiye mbona uhura n'ibibazo kenshi uri muri uwo mwuga wowe usanga uwo mwuga numvise uvuga n'amasomo nako n'ingingo ziwigize uraboroheye gukora aho ngaho ntabwo nshaka kutubwira ibiri muri mu maraporo kuko ibiri mu maraporo turabifite natwe bivuga ko gukora umwuga aho ngaho ari ubwiyahuzi ariko mwaragerageje n'uyu munsi muracyakora ari nabwo buryo nakubonye kuri internet nkivuza ko tuganira bite aho ngaho gukora itangazamakuru
gukora itangazamakuru mu Rwanda ntabwo ari ibintu byoroshye mu gihe udakora ibijyanye utavuga ko u Rwanda rwateye imbere mu gihe utavuga nyine iby'ubutegetsi bushaka mu by'ukuri ntabwo binyuranyije n'umundi n'amahame y'umwuga w'itangazamakuru kuko ntabwo Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yabaye nkuse nari ndi umwana ariko iyo twiga amateka batubwira abanyamakuru bagiye babaho bakabaho ariko bakaba abantu bagiye bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside nako ubwo ni ugukangurira abantu gukora jenoside wowe ni iby'ingengabitekerezo byaje nyuma gukangurira abantu gukora jenoside abo twumvaga bitwaga ba Kantano abo bitwaga ba Hassan Ngezi bagiye bavuga mu mateka abo bantu babaga ari abanyamakuru bari donko babogamiye ku butegetsi babaga bavuga za RTLM bakavuga ibinyamakuru nka bya kangura ibyo byabaga bigemigamiye n'ubundi ku butegetsi bwari buri icyo gihe noneho ngewe rero ntabwo muri kamera yanjye nkunda akarengane ubwo niko nteye noneho biza no guhura no gukora umwuga w'itangazamakuru ubwo urumva mbikora ari uwo murongo ndimo nta kintu rero umuntu yakoranga mpindura ibitekerezo mu gihe ibintu nkora bidahabanye n'umwuga w'itangazamakuru ndimo nubwo ari ako karengane ntabwo mpfa kukumva gusa ndashishoza hakora kuko baravuga ngo natural of journalism is to seek the truth nkuvuga ngo umwimerere w'itangazamakuru ni ugushakisha ukuri nicyo rero mparanira noneho ugasanga twavuye sinzi ikintu kituba abanyarwanda navuga bamwe mu banyarwanda wenda niyo kugeneraliza ariko gituma tutigira ku mateka ngo turebemo imbere turebemo ni iki amateka yatwigisha twakurikiza kukagenda neza ku murongo kuko niba tubona ibyo binyamakuru byaragize uruhare tukaba tukibona ibindi binyamakuru bishaka gukwirakwiza n'ubundi urwango mu bantu kaba ariko mivuga ko ikinyamakuru cyandika kikavuga ngo runaka ni mubi ntabwo akwiye no kuba ariho tekeza ko atari uwo murongo kandi ntabwo ari njyewe ari wo murongo ndimo njyewe umurongo ndimo ni uwo kuvuga ngo umuyobozi runaka mu nshingano ze yakagombye gukora iki ntiyagikoze ibyo ngibyo njyewe ndabyanga kandi ntekereza ko kubikora atari no kwanga uwo muyobozi noneho rero icyo gihe iyo ubikora mu Rwanda bitewe na situation kuko hari censorship ni ukuvuga ngo kwitinya kumva ko ikintu utagikora njye rero maze kubona ko mu minsi yashize mfungwa narafunzwe ariko mfunguwe bisa nkaho noneho mbonye ko ibyo natinyaga always anytime bishobora kumbaho natinyaga gufungwa umuntu akigengesera ukemera ukagenda utaragurika usimbuka ugira ute ukavuga uti wenda ibi nubwo bivuga karengane reka mbyihorere rimwe na rimwe ukabireka ariko byatumye noneho mbona ko igihe cyanjye cyo gukora kigeze kuko abantu benshi badukangisha ibintu n'ubundi bizatubaho umuntu ushanga gukangisha ngo bazakwica oredi ntabwo nzi ikintu kizanyica ngo nyirishe n'umuntu ubizi n'umuntu ukora ibyo umuntu akora byose nta muntu uzi ikintu kizamwica ngo akirinde
nibyo
ntawe kukubwira ngo ugire ubwoba ngo bazakwica nawe ubwe ntazi ikizamwica ngo akirinde nubwo bwoba bwavuga so namaze kubona ko rero kugira ubwoba ni ikintu kitari cyiza kuko njye ndizera bibiliya ivuga ko ubwoba buzana igihano iyo usomye muri Yohana wenda abantu badukurikiye bakurikira bibiliya ntabwo n'abatayikurikira bibiliya ni igitabo gishobora gukuramo ubumenyi ushobora gutuma abantu babana neza ntihagire umuntu wifuriza undi inabi ariko usanga hari amagambo avuga ko bibiliya nako bibiliya ivuga ko kugira ubwoba by'ubwabyo bizana igihano so rero ubwoba ntabwo bivuze kuko umuntu aremye muri kamere y'ubumuntu habamo no kugira ubwoba buraza ariko ntabwo ari ikintu umuntu akwiye guha intebe ngo acyicaze mu mutima we yumve ko akwiye kugira ubwoba kuko n'ubundi umuntu ashobora kukugirira nabi agapfa mbere yawe cyangwa akakwifuriza kugirirwa nabi agapfa mbere yawe nta muntu uzigira azapfira buri wese kandi azapfa none se tureke abantu bakore ibyo bishakiye kandi Imana yaradushyize ahantu ngo tubashe kureba ibyo bintu tubikore bijye ku murongo numva abantu barebera umurongo wo kuvuga ngo umuntu avuze nabi akwiye kuba umwanzi wa leta ibyo ni ukubeshya ahubwo abanzi ba leta buriya banatanga amakuru neza ni umuntu ugenda agafata umuntu akamushimuta cyangwa se akamwica cyangwa se akamwima icyo agomba kumugenera uwo niwe mwanzi w'umuntu uwo niwe mwanzi w'igihugu igihugu cyakabaye kireba neza mwebwe muri hanze babita abanzi b'igihugu babita ibigarasha n'interahamwe natwe baratwita abantu bari hanze y'igihugu tutazi impamvu usanga ari ibyo buryo ariko ibyo ni ibintu twaciyemo mu mateka aho abantu bamwe babitaga ngo ni inyenzi abandi bakabita ngo ni inzoka ugasanga ibyo bintu byo kuminimiza abantu ni uburyo bwo kubatesha agaciro mu bantu noneho rero wajya kureba ugasanga n'iyo ndwara n'ubu iracyahari none se umuntu akibaza ibyo bintu bizarangira ryari ku buryo abanyarwanda bazabana neza mu mahoro mu gihe tuvuga ngo ubuhunzi bugomba gucika muracyahari impunzi kandi ibibazo muvuga nibyo twumvaga nibyo mu mateka twiga byavugaga muri 90 byavugaga muri 87 ibyo bibazo byabaye karande mu gihugu abantu rero ni tubivuga bakavuga ngo tuvuze nabi igihugu cyangwa se namwe mu gusangiye politika ntemera n'abayikora baba hanze niyo gutukana niyo kugira gute ariko iyo kuvuga ibintu bitagenda iyo kuvuga ngo nibi bimeze gutya nje nta kibazo cyayo ahubwo njye mbona buriya hari n'ibintu byinshi kuko ubaye ufite igihugu udafite umuntu ukopoza akakubwira ngo ibi bintu bigukora si byo nubwo ntari umwopoza njye ndi umunyamakuru nkora akazi kanjye k'itangazamakuru ariko rimwe na rimwe usanga badushize mu gatebo kamwe k'abantu ngo babopoza b'igihugu ariko siko biri twebwe dukora abantu bazabire bazacunga ibintu nkora ibintu byanjye nkora biba ni ibintu bireba umuntu ubabaye uwo ari we wese ba bantu bandi banze kwakira njye ndabakira nakumva ibibazo byaba ari ibintu bifatika nkabikora harimo ubuvugizi kandi hari ibyo dukora ubuvugizi leta ikabikora ikabyubahiriza ikabakemurira ibibazo rero kuba umuntu yakumva hari ikibazo cyo kuva wenda mu mwaka w'2010 inzego zose zarakizengurutse harabuzemo umuntu n'umwe ugira impuhwe ngo icyo kibazo akiteho agikore kirangire awe baza abantu bari mu biro bahembwa n'imisoro ya leta bakora iki wabivuga rero ugasanga ugiranye ikibazo n'abo bantu kandi mu by'ukuri ntabwo ariko byakabaye bigenda ngo umuntu akore ikintu gifitiye igihugu akamaro ahubwo abantu bakibone nk'aho atari ikintu cyiza
hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo bavuga ibigoramye ngo imihorongo ikarakara urumva nyine iyo utunze urutoki utibingi bakora iki hari igihe umuntu yumva ko ugiye kumutwa akazi ke intebe ye ushobora kuba uyibangamiye nabyo birashoboka ariko komeza wagira icyo uvuga kuko nawe ngiye kumujyana muri transition yijyana n'abanyamakuru bafungwa
utarajya aho ngaho nagira ngo banze namusuhuje kandi mushimire cyane ko yemeye kuza nubwo twamutunguye kuza kuri no radio kandi mushimira ibiganiro akora nkunda kugukurikira ni wowe usigaye wenyine muri icyo gihugu uko nabibonye ubwira abantu amakuru nyayo y'akarengane gakorerwa abanyarwanda cyangwa se ibiva muri icyo gihugu nyabyo tukamenya situation nyayo uko imeze rero nagiye gutinda mu magambo wakomoje ku kintu cy'ubwoba ubwoba ntugire ngo naho ngaho gusa leta y'u Rwanda yateje ubwoba n'abanyarwanda bari no hanze y'igihugu no muri ibi bihugu hari ubwoba mu banyarwanda none ngushimiye cyane amagambo uvuga uti sinkunda akarengane kandi kuko ntukunda akarengane biragaragara nakurikiye ikiganiro wakoze n'abantu bo muri Kangondo mu gitango iki Kangondo ya kangahe
ya mbere n'iya kabiri
ibyo zina ndaryanga cyane sinkunda kurivuga Kangondo ya mbere n'iya kabiri ukuntu byagaragaye byagiye hanze ukuntu bari abantu bagiriwe akarengane bakamburwa ibintu bagasenyerwa agahoma munwa hari uwavuze ati wagira ngo badusubije muri 94 wagira ngo turi mu ntambara na kumiro ngushimira ko utagira ubwoba ukabuzi ko wanabizira kuko nubwo bavuga ngo batwita ibigarasha barabitwita koko ntabwo ari uko dutukana nuko tuvuga ibyo ngibyo tuba twabonye natwe noneho tugatabariza abanyarwanda barengana bicwa nkaho igihugu kiri mu ntambara bakorerwa mu karengane ko gusenyerwa n'ibindi umuntu atakwirirwa avuga rero nkagushimira wowe uri mu gihugu warenze ibyo ukavuga uti ubwo bwoba ndaburenze ariko ndahaguruka mvugisha ukuri nkaba nsaba nti ese abanyamakuru banjye barihe kuki batagera ikirenge mu cyawe wafatanyaga n'umuntu witwa Diodoni Hasani ni harya ahari
Jean-Marie
uri muri prison dutabariza nawe ngo nibamurekure kuko bamujijije ko nawe yavugaga ukuri yerekanaga ukuri kw'ibibazo biri mu gihugu none Theoneste nkaba nakubazaga nti ese hakorwa iki uko ubibona wowe uri no mu gihugu ureba ngo ubwo bwoba bwashe iyo ndwara y'ubwoba yateye mu banyarwanda hakorwa iki
wowe
washoboye gutsinda yes wowe ubwawe washoboye gutsinda wagira iki wagira nama ki abandi babaswe babyita kubatwa babaswe n'ubwo bwoba wabagiriye nama
mu by'ukuri iyi nama wenda navuga kuri iki kintu ni ukuvuga ngo mu by'ukuri niba umuntu ashyigikiye akarengane umuntu agashyigikira akarengane azakomeza n'ubundi nyine arengane abishyigikire ariko ntabwo abantu bagakora bigize bashyiraho urugero rw'abantu bazagakorera ushobora gusanga ubundi warenganye ukarenganywa ariko wajya kureba ugasanga nawe ejo bizakugeraho nyamara abandi bararenganye utagishobora kugira ikintu uvuga kandi ubifitiye ububasha ushobora kuvuga uti uriya muntu uri kurenganya uramuziza iki ko umuntu ari nk'undi kuko hari ingero nyinshi z'abantu ubona ko bicecekera ibintu bikorwa wajya kubona ukabona birabashyikiye mu by'ukuri ntabwo umuntu wese ukora ikintu cyiza iyo udatabawe n'abantu b'Imana Imana irakwirengerera hari abantu bo badashobora kunyumva uko cyangwa ngo batekereze nk'uko ntekereza bumve bagendere muri uwo murongo kuko nta bundi bwirinzi dufite ngo kuba twatinyuka kuko ntekereza ko abantu umuntu utinyuka gufata abantu muri kangondo hamwe bavugaga imiryango ingahe yose akayiyambura uburenganzira bwe bwayo arebera abo bantu babikora ari abantu boroshye n'abantu batoroshye ariko umuntu Imana nikomeza umuntu ni nayo ishobora kutamukomeza mu gihe cyose umuntu ari gukora ibintu bihabanye n'ibintu byiza cyangwa kurenganya abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi biba bishobora no gutuma ubuzima bwe bujya mu kaga abwishyiriyemo kuko nge muri 2010 hari igitabo nanditse cyitwa ingaruka y'icyaha ni experience y'ibintu nabonaga aho umuntu ashobora gukora ikintu kibi ariko kikamugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi uyu munsi cyangwa ejo bundi cyangwa ryari cyanze bikunze yuko z'icyaha kikugiraho ingaruka uko byagenda uko ariko kose ni ukuvuga ngo ababikora bashobora kutabyizera gutyo ariko mu buzima dutuyemo abantu bizaba bibi uhereye mu itangiriro ugahera kuri Adamu ibyo bakoze byabagizeho ingaruka ugahera kuri Gayi n'Abeli byabagizeho ingaruka ugahera ku bantu bagumutse bakavuga ngo bagiye kugira Imana ngo bagiye kubaka umunara ibyababayeho byagiye bigira ingaruka zigenda zitugeraho natwe na bugingo n'ubu ngubu wenda ntabwo ari birangiye kwigisha ariko abasoma ijambo ry'Imana barabyumva sinawo murongo ugiye kugenda iyo rero Bibiliya ni ubuzima busanzwe n'ubundi twisangamo uvuga ngo ugire nabi umuntu ushobora gukubita umuntu ejo ugakubitwa n'undi mu buryo utazi nibyo nashaka kugaragaza noneho ni ukuvuga ngo rero gutinyuka kuvuga ikintu abandi bantu batinye ntabwo ari ibintu bikorwa n'umuntu uwo ari we wese rwose ni ibintu umuntu yiyumvamo rimwe na rimwe hari abantu bishyikiraho bagatinyuka no kubivuga ariko igihe cyaranarenze amazi yararenze inkombe nyamara bagakwiye gukumirira hafi ibintu bikagenda neza mu Rwanda dufite ikintu cyitwa ubwoba nk'uko wabivugaga nubwo nanjye mvuga ngo bwarashize ariko buraza bujya buzamo ariko ngirwa umwuka wo kugutwanya nkumva ko atari na byiza urumva nkumva ko atari bwiza no kugukira ntabwo ari buri muntu wese rero ni ikintu umuntu abanza gutekerezaho icya mbere umuntu agomba kuba yifitemo ubumuntu bwo kumva ko mugenzi we nababara nawe ababara ikindi abantu bakwiye kugira kubera ibintu byabaye mu Rwanda mbona ahanini ari nabyo bituma abantu bakuyeho ikintu cyo gutereraho abantu ubwoba ibintu byabaye mu Rwanda ni ibintu byabaye by'indengakamere ni nabyo Karasira yavuze ati jenoside yabaye mu Rwanda nta handi wayibona mu isi kuko ni ubwicanyi bwakozwe n'abanyarwanda babukoreye abandi banyarwanda ibyo by'ubwabyo byasize ubwoba mu bantu noneho bikurikirwa n'ibindi abantu babona babona umuntu nk'ubu ngubu kuvuga n'abanyamakuru kutavuga rimwe na rimwe hari ubwo baba babona bifite ishingiro mpamvu ni iyi niba umuntu ashobora kuvuga dufate nk'urugero ndavuze abenshi baravuze ngo ni ikiganiro twakoze dukora ubusesenguzi kuri Nduhungirehe na Bamporiki ku bintu bari bavuze bigendanye n'insengero zo gukomeza gutura iki twe duhaguruka tuvuga dukora ubusesenguzi bwacu n'abanyamakuru amwe baravuga bati nibo batumye mufungwa n'ibiki urumva umunyamakuru w'ubwe kudufunga bwacu biteye biteye ubwoba
ahagurukira Karasira none baramwirukanye ku kazi se birashoboka ko ari nabo
twebwe turabyumva mu bantu ariko nta wuzi kuko baramfunze Imana iramfasha ibyo banyekeraga kandi ngiye mu kintu ntavuze ntacyo mfite umuntu utekereza ko azaza kunsaka mu nzu wanjye agasangamo imbunda keka naza yizanye ariko nta rumogi uzasanga ncuruza ntaki icyo ntavuze ni icyo ntafite kuvuga ngo niba ari ukuvuga ngo nanga ibi ngibi nabikubwiye nyine menya ko mbyanga wenda nubisangamo ibyaha aba ari byumbazo ariko ureke gushaka ibindi ku ruhande byo kuvuga ngo tewo ngo yaciye ku ruhande ngazana ibi ngibi ngo yafashe amafaranga y'abarwanya igihugu ajya kuyafashisha abantu ibyo ngibyo by'ubwabyo wese kutaye bafashishije kandi uri no mu gihugu uri no mu kazi niho bana yama ubundi byo mupfa njye ndabizi icyo upfa n'uriya ndakizi ku buryo ikintu kitwagire ndacyanga n'imizi yacyo n'imiganda ibyo rero bituma icyo bituma n'ubwoba buba bukeya kuri njyewe ku buryo nanatinyuka kuvuga ibintu kandi batavuga hanyuma ikindi umunyamakuru nabwo nagiye ndi kubikora adafite ubwo bwoba kandi akaba abona baramfunze atinywa no gufungwa azahita atinya nabona cyuma nawe bamukurikiza bamufunze nk'ubu hari abanyamakuru bagera muri babiri ba iwacu niba atari bane ba iwacu bafunze icyaha bakurikiranye kugeza kuri ubu ngubu gihanishwa igihano cy'umwaka umwe ariko gufunzwe umwaka bataraburana kwibaza ni ibiki urumva wenda bashobora no kukiburanwaho bakavuga bene
hanyuma kureba uko bakavugwa ngo ni ibigarasha ubwo si ibyo mwe
ngo ni
uko bitababaje
mu by'ukuri ni ibintu abantu bakwiye no kureba kuko ibintu nibiba too much abantu bagakomeza kurenganya abantu muri ubwo buryo nabo ubwabo bizashiduka birenganyije usange bishyize ahantu ababikora ushobora gusanga babikora ariko akaba ari bo bishyira ahantu habi bazi ngo bari kwishyira heza
bana Nsabimana Theoneste kuri icyo kintu utarakivaho kuko dusigaje iminota 20 y'ikiganiro cyacu uretse ko ibirimo kuvuga tushobora kubivuga n'iminsi ibiri yenda hari uzongera uduhe undi mwanya reka nze nkubaze kuri ibyo by'abanyamakuru uvuze bafunzwe bataraburana igihe cyabo kirageze ariko noneho ku by'umwihariko mugenzi wawe w'umunyamakuru Cyuma Hassan Dieudonné njyewe ubwanjye nemeza ko yazize akazi k'itangazamakuru ariko sindi urukiko ariko ngiye nkurikije uburyo bamufashe bavuga ngo ntiyubahirije ibi amaze igihe kinini cyane kijya kungana n'igihe covid yatangiriye nagiye mbigereranya n'uburyo ndetse binagufataho nawe umusirikari wakoze akazi ke neza arabihemberwa yitwa umusirikari mwiza w'intangarugero wabyinnye neza bikabuko umushoferi mwiza wakurikije amabwiriza yose mwebwe nk'itangazamakuru muba abanzi iyo mukoze akazi kanyu nk'uko byanditse mu gitabo kibigenga cyangwa kigenga umwuga wanyu iyo mubikoze nibwo ubwo muhabwa ntimuhabwa igihembo cy'ishimwe ahubwo muhabwa icyo gihembo cy'ubusembwa ibyo aho bituruka bishobora kuba kwenda umugani uvuga ibintu bidashimishije abantu cyangwa ubutegetsi nk'uko nguko bavuga guti iyo nenze ibintu abantu ahubwo niho batangira gutera amabuye Cyuma Hassan Dieudonné amaze igihe kinini cyane kuva covid itangira atara tutamubona mu nkiko bagiye bavuga bati bajuriye ya minsi 30 bavugaga ndetse hari n'umugabo wakoraga kuri ya universite bafunze y'ikibungo umaze gusubikwa inshuro 5 ataza mu rukiko ariko ibyo nkiko tuzabona ikindi gihe ndashaka kuvuga ku by'umunyamakuru Hassan Dieudonné ameze ate hari amakuru ye mufite kuki urubanza rwe rutajya mu mizi
mu minsi ishize nagerageje kuvugana n'umwavoka we ambwira ko ngo basabye ambwira ko dosiye ye bayiregeye ubushinjacyaha bwayiregeye ubucamanza ariko mu byaha yari akurikiranyweho nubwo ngo bakurikiranyweho hasigayemo icyaha kimwe. Ubicyaha bamukurikiranyeho ni icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Aho bamurega kuba yarakoresheje amakarita akitirira umwuga, ibyo byavuyeho ngira ngo noneho ubasigaye icyaha cy'inyandiko mpimbano zirimo nyine iyo karita yahaye umushoferi. Bo ntago ndi bujye kwinjira mu ntuza kubera ko hari nk'ibyaha nanjye ubwanjye ntemeraga nagerageje gutanga ibintu bigaragaza ko RMC yaba yaramubeshyeraga. Nk'urugero ikarita njyewe ubwanjye nivuganiye n'umunyamategeko wa RMC mbere yuko bamfunga navuganye nawe ndamubaza nti kuko twari twakoranaga ibiganiro cyuma ariko nkagerageza kuvuga nti ubwo uri gukora ibiganiro cyane cyane biri sensitive bigira bituma abantu nyine bagukurikira cyane ilifo kugira ikarita kugira ngo anytime uzabe protect uzagire protection. Nanone uyu cyuma yari afite ikibazo cyo kutagira ikinyamakuru kimuha recommendation. Twemeranya njyewe n'umunyamategeko wa RMC ko nayimuha iyo recommendation kuko mfite ikinyamakuru cyanditse muri RMC kitwa umavu.com. Nayimuha hanyuma akagenda agasaba ikarita. Mbivuga nawe n'umunyamategeko arabyemera anama nimero ya konte ya banki yishyuriraho amafaranga. Cyuma ndayimuha aragenda yishyura amafaranga 20,000. Ngira ngo mwarabibonye mu nkuru nakoze ko hari naho nagaragaje fakture ye. Icyo cyaha cyo ntago bakikimurega cyo kwitirira umwuga udakora kuko Cyuma yakoze muri RBA, akora kuri Flash, akora kuri Hot FM, akora ku Ishema TV ya Gakire ikiriho agihari.
Niho natangiye kumukurikira ku Ishema TV niho
natangiye. Ntago kuverifya ko atari umunyamakuru ntago byiyumvikanaga. Noneho niyo step yari yaragezweho njyewe nari nafite n'ibimenyetso bigaragaza ko ayo mafaranga yatanze kandi byarumvikanye. Kuko njyewe ibyo twabikoze ari kwa gatanu. Bamfunga ku cyumweru, Cyuma bamufunga kwa kabiri. Kwarakurikiranye. Nukuvuga ngo bamfunze ku cyumweru kwa mbere twaragombaga kuzindukira kuri RMC tujyanyeyo dosiye. Namuhaye recommendation nk'uko RMC yavugaga iti nta karita ufite kuko mu magurupe twahuriragamo umunyamabanga wayo akundaga kumushinja kuba adafite ikarita kandi atanayaka. Harimo n'ibindi byinshi byagiye bibamo byo guterana amagambo ku buryo umuntu wabonaga ko bigaragara nabi n'abo bayobozi bashobora kuba baba babyihisha inyuma. Ariko kubica atagikurikiranyweho numva ari intambwe wenda reka tureye n'ibindi ko ubutabera buzamurenganura. Ariko n'ubutabera butinze burya buba butakiri ubutabera. Ibyiza ni uko niba ari ubutabera bagomba kubumuha babumuha mu gihe
justice delayed and justice denied.
Ibyo kuvuga rero ngo abanyamakuru mu Rwanda mu by'ukuri gukora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda ni persistence, ni ukwihangana. Kuko ni umwuga ukora ubizi neza ko niba ugiye muri uwo murongo wo kuvuga ngo runaka yarenganyije runaka ukabikora rimwe kabiri gatatu ubwo menya ngo tandukana n'icyitwa ifaranga. Icyo nicyo cya mbere. Ariko Imana nyine niyo iturinda tu
nuko twatwaraguze ngo tandukana n'icyitwa ifaranga. Ni ukuvuga iki?
Ntabwo ushobora kubona amafaranga, inzira zose ziba zifunze. Inzira zose ziba zifunze. Nta muntu wakibeshya
ngo agire ngo akore publicite mu kinyamakuru cyawe ukore bumve yisa batangira kugutinya.
Kandi n'abantu mu gihugu ni abantu bafite ubushobozi bashobora kwamamaza ahantu batahawe rekomandasiyo. Ibyo bintu ndabivuga si ubwa mbere bivuze. Kubera yuko twagiye tubona ingero nyinshi z'abantu usaba isoko akakubwira ati ntabwo bikunda. Ni ukuvuga ngo icyo gihe icyo kiba kigamijwe ni iki? Ni uko itangazamakuru uzarikora mpaka uryikuyemo wowe ubwawe. Kubera iki? Kubera ko nta kintu. Iyo rero ni umuco mubi wo kwikunda abantu ni bareke ibintu byo kwikunda kuko n'ikintu gituma njye wunciri kugobanga n'abivuga ibintu nuko abanyarwanda dukurikije ubuntu njye mbona duteye n'abantu twamenyereye kwirwanaho ku buryo abantu ubwenge bafite babukoresheje batera imbere bakirwanaho iyo ndi gutekereza ibi bintu ariko ntekereza ko hari hashobora kuba hari igikomere abantu bafite twebwe tutazi ariko bitwafetika gute ushobora gusanga hari nk'abantu bafashije leta yacu kugera ku buyobozi bari bafite amafaranga bakayifasha kaba barafashe icyemezo cy'uko nta muntu ugomba gutunga amafaranga kuko bazi ko ashobora gufasha abandi bakabuvaho ariko ibyo byaba ari ukwibeshya kuko ubuyobozi butangwa n'Imana imunsi yabishatse bose buriya nubwo mwirirwa muvuga ibintu bitagenda n'ubushyirwa tuvuga ibintu bitagenda umunsi Imana yavuze ngo igihugu umuyobozi arananiwe reka mukureho nshyire wundi izabikora pe nta n'uzayihagarika ntawuzi ukuntu bizagenda niyo mpamvu rero numva aho kugira ngo abantu bafate ibyemezo bituma abantu babaho batishimye bagakwiye no kubigabanya bakizera Imana yabashyize ku buyobozi kigomba no kubafasha
hari ibintu bibiri nshaka kugira ngo nkunganireho nako si no kunganira ariko nkubwire inaha mu bihugu bya Amerika ibishyiraho ibyo bintu by'itangazamakuru ryigenga byagiye bibaho aha ngaha ho nka Perezida Trump yavugaga ngo ntashaka ko umuntu aza mu rugwiro rwa ni muri White House ngese mu rugwiro rwacu kubera yenda ibintu bimwe babaga bapfuye ama Congress inteko yarahagurukaga bakavuga bati mumusubize iyo karite iriya ni inzu y'abaturage mumusubize ikarite ye imwemerera access muri White House afite uburenganzira nk'umuperezida kudafata ikibazo cye havuga ati sinshaka gufata ikibazo cyawe wowe akajya ahandi ariko nabo ingaruka zabyo abazize reka nze nkubwire icyo mbivugiye itangazamakuru ahandi babyita puissance ya kane no kuvuga ngo mbese niba hariho ubutabera hakaba hariho executive hakaba hariho inteko habaho nayo ni urwego rwa kane rukomeye mu butegetsi gute rero nubwo ruko afata ibyemezo bigira ingaruka ku gihugu ariko nuko ibyo bavuga leta zimwe zishobora kuba zitanahagera ahubwo bafasha leta kwexpose ibintu bikaba byatuma ubwo butegetsi bushobora gukora akazi kabo neza bya bindi abakora amanyanga abakora za ruswa ubujura n'ibindi byose biterekerwa bitagaragazwaga n'ubwo butegetsi bubikora niba n'umukuru w'igihugu atabishyigikiye itangazamakuru rishyira hanze noneho n'umukuru w'igihugu akavuga ati inzego zanjye z'iperereza ndashaka ko mukora iperereza kuri kiriya kintu biyatangazamakuru byavuze ni ikintu gikomeye cyane ni umwuga ukomeye cyane mufite ariko kubera yenda kudasobanukirwa n'inyungu bifitiye igihugu keretse yenda ko buri muntu wese afite priorities ze byagombye kumvikana yuko bwana Nsengimana Theoneste mukora akazi gakomeye k'ingenzi wowe by'umwihariko washitse ubwoba ukajya wemeza kugera aho utagira ukanavugwa n'ibitavuga cya kabiri cya nyuma ngira ngo rekomantere kuri iyi ubutegetsi ntabwo ukwiye guhangana na Nsengimana Theoneste w'umubavu ubutegetsi ntabwo ibyo ni ibintu biteye ubwoba kumva nabwo nubwo mwavugaga ngo abanyarwanda bafite ubwoba n'ubutegetsi bufite ubwoba ntabwo ugomba guhangana n'umuntu wavuze ko icyo avuga ari ukuri ari inkuru yacukumbuye ugomba ahubwo naha bibaho ndangira nta nk'urugero ku gihugu mbamo uravuga ibintu watangaza ibintu iyo basanze ari ibintu badashaka guha agaciro icyo bavuga ngo ni fake news bati aravuga ibyo avuga sinzi ahabikura uriya n'abamutaho igihe sinzi impamvu mutaho igihe ibyo avuga ni ibinyoma ni ibintu bidacukumbuye yenda ukayikiraho noneho ukamusigira abantu bamwumva ariko nta nari mushobora kunsobanurira ukuntu leta y'igihangange ivuga ko ikomeye itowe inshuro magana ngahe imyaka 20 n'ingahe yose
na 99 n'icyenda
utorwa gutyo ushobora gutinya Nsengimana Theoneste ukavuga ngo ibyo avuga kiretse mufunga umunwa mushyire muri gereza avuga avuye aho ibyo ni ukugaragaza faiblesse nagiraga ngo nkore iyo commentaire ariko ngira ngo nkubaze n'ikintu kibazo cya nyuma mbere y'uko tuva muri studio nashaka kukubaza mu kinyarwanda cyahindutse sinzi ukuntu nabivuga u Rwanda rwo hanze n'u Rwanda rwo mu gihugu imbere niba njye nabyita nari navuze ni nabyita inzande nyinshi rwo mu mahanga n'urwo mu gihugu imbere urabona wowe uri umuntu wa kabiri mpamagaye nkakubwira nti raditeme ukemera tukavugana uri mu Rwanda hari abandi tuvugana barimo n'aba bari mu gisirikare ariko bavuga bagahindura amajwi nabyo ndabibashimira ubwo butwari ntabwo nshobora kubwirengagiza ariko noneho ndagira ngo umbwire nanjye dusoza ibi bintu nicyo kintu tutakwiriye kwemera ariko cyanatwukamye kandi tutazi uburyo kizarangira cyo kumva dushyiraho urukuta hagati y'u Rwanda kuva ngo bariya naba bariya naba ibitekerezo byawe nubwo twaganiriye aha dushobora ko tudahuje ibitekerezo n'imyumvire ariko ntibituma tudashobora kuganira ufite umwuga utandukanye n'uwanjye ufite ibyo mpagarariye ufite ibyo uhagarariye ariko dushobora kuvugana ndetse turimo ntitunanyuranye ahangaha turimo turungurana ibitekerezo cyangwa se ndakubaza ibintu ntabona wowe ufitiyeho ubumenyi icyo kintu kuki nkamwe muri itangazamakuru ryo hanze nkawe Nsengimana Theoneste utavuga uti njyewe noneho Jean Paul wowe ndagira ngo nguhe ikiganiro n'urugero uhamagare twagira mungu n'abandi nk'abo ngabo uhamagare abanyapolitike bari hanze nubwo yenda ushobora kubona bikora ariko noneho tubikangurire n'abandi noneho hagiye urwo rukuta rwo kumva ko hari abanyarwanda bahari n'abandi kuki icyo kintu bakidushyiramo tukacyemera no mu itangazamakuru ko kibona nkabona koko nubwo wabivugaga uti abantu barabitinya bya bikwiriye gucika gye niko mbibona ni nabwo buryo tuzuba ku Rwanda rutari u Rwanda ruvuga rumwe gusa ariko u Rwanda rwa twese ruhuriyeho imbaga kera bavuga ngo ni nyabutatu banze yararenze irenze nyabutatu ubu ngubu ndagira ngo nguhe umwanya icyo kintu aricyo dusorezaho nibaza ko ari ikintu nkamwe abanyamakuru nanjye nakabanenze namwe nk'uko bita ibyo munenga abandi kuki namwe mugwa muri uwo mutego wo kugabanya abanyarwanda nubwo ngigushimira ko wowe witabiriye iki kiganiro cyacu
urakoze cyane Jean Paul iki kibazo ni ikibazo gikomeye kandi dufite nk'itangazamakuru ryo mu Rwanda impamvu rero mvuga ngo kirakomeye ni iyi iyo umuyobozi ujya hariya akavuga ko ari umushakashatsi avuze ngo guha ingabire zitwari interview ni nk'uko umunyamakuru w'umunyamerika yagiye guha icyihebe interview mu by'ukuri ni ibintu utagakwiye no kugereranya bitanumvikana wenda utana kandi mpamya ko atari nabyo kubera yuko kabone nubwo byaba byarabaye ntabwo isi ntirafata icyemezo ngo ivuge ngo runaka oni ntiravuga ngo ingabire ni umuteroriste ku rwego byemerwa n'urugero ariko ntibinakuraho uburenganzira bw'umunyamakuru bwo kujya kumubaza kuko ushobora kujya kumubaza ukanamucarenje ngo ukamuhindura akaba yareka kuba umuteroriste none urambwira ngo abantu bo hanze kutabaha interview njyewe ntabwo uwo mwuka ntabwo mugira kuko hari ni nubwo ni hari nkabanga yamaze guha interview hari nabandi bambwira bati se nituyiguha ntabwo turaguteza ibyago muri icyo gihugu ibyago se ugira ngo byago bizanwa n'abantu hari n'abantu babiteza ariko ntago nge nagira ubwoba bwo kuvuga ngo ndavugisha Jean Paul n'urugero ntibizagutungura ni ngo uhamagara nkakubaza nti ubundi upfa iki na leta y'u Rwanda kuki udataha nguze mu gihugu umufatanye kucyubaka
ibyo nakwifuza aho kugira ngo nambone inkuru zanjye gihe kibyandika kidashobora kumpamagara atari ukubera ko nimero yanjye itari ku karubanda za rushashi zo badashobora kukubaza za New Times zo badashobora kumbaza ibyo nibyo nakwifuza kugira ngo nabo banyarwanda basomye bumvise ibi n'ibi ari mu manza n'ahandi bamenye ukuri kwabyo cyangwa se bavuge bati okay twumvise ibyo leta yavuze twumvise n'ibyo Jean Paul yavuze cyangwa bamuregaga nyine nabo nibyo avuga nabo ubwabo bakitoranyiriza kuki tugaburira abanyarwanda duha ibyo bashaka kumva n'amagambo tukayabagaburira
nari ngiye kugaruka rero ku mpamvu nyamukuru ishobora kubitera kutabavugisha icya mbere abantu bari hanze y'u Rwanda bari no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi banabigaragaza abenshi donc bagiye bari mu byiciro bitandukanye hari abantu bagiye hanze kubera ko hari ibyo batumvikanyeho na leta y'u Rwanda iriho ubu ngubu hari abandi bari hanze bakoze ibyaha bitandukanye birimo na genocide yakorewe abatutsi muri 1994 bahunze hari abandi bahunze muri 1995 gutyo bimpunzi ariko bumva badashaka kugaruka mu Rwanda noneho rero cyane cyane abo ngabo baba baravuyemo mu uru butegetsi kubavugisha mpamvu ishobora kuba ikibazo ni iyi nuko abenshi hano mu Rwanda babavuga bati ni mu bavugisha baravuga amabanga abaturage bayamenye mu rugero kubera yuko ari ikinyamakuru nagikora hano mu Rwanda nuvugana na Jean Paul aravuga ibyo yashwanyeho n'ubutegetsi bavuge ibyagize uko bimeze none hari mabanga ntago tuyakeneye kwamenyekana n'urugero nubwo wenda haba hari igihe kuko ntago wamenya niba koko ikintu mwari mufitanye n'ubuyobozi gihe ari ikintu kitari cyiza byanze kunze igihe kizagira kikamenyekana none rero kuko bavugisha abandi bagahita bavuga bati n'ubundi bakorana nabo bakorana n'abandi b'igihugu ubwo bagahita bagushyira mu ki mu gatebo kamwe none ariko ikintu njye ntajyana nemera cyo kuvuga ngo umwanzi w'igihugu wenda nshobora kwemera umwanzi w'ubutegetsi buriho ariko nta mwanzi w'igihugu mbonubaho kubera iki mu mateka twiga ko FPR iri hanze yagaragaza ko igihugu gifite ibibazo kandi bikwiye gukemuka abo bantu ubutegetsi bwari buriho bwabitaga abanzi b'igihugu babitaga amazina nk'ayo navuze n'ayandi abantu bazi noneho ukibaza igihe cyose umuntu avuze ngo kosora ugire gutya tugendere hamwe tugende umujyu umwe azaba bari umwanzi wawe kandi mu by'ukuri uwo muntu ahubwo yakabaye ahubwo abe umukunzi wawe kuko n'abantu bakwegere hari ubwo bavuga bati nindamuka mweretse ko hari akantu yakoshejeho biratuma andeba nabi wenda nyamara nyiki wenda ugasanga nyine hari abantu bari mu butegetsi ariko badashobora no kuvuga ariko ibibazo babizi ko bihari ariko bakaba batabwira umuntu bati ibi bintu bikosore dore bimeze gutyo ugasanga bafite ubwo bwoba kandi nibwo bubi nibwo bujyana ha abantu ahantu habi bigatuma abantu bafata ibyemezo bitari nabyo kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo igihugu gifite abantu bize bafite za doctora bafite za master bafite za professora bagize amanota 22% ku ijana icyo ni cyajyanye cyakozwe na House Freedom House amanota 22% ku ijana umuntu arayazana ufite doctora yawe ukabyemera kandi ibintu bagusaba gukora ari ibintu wakosora bitanatandukanye no kuba abantu babana neza ari ibintu usanga bituma abantu babana neza mu buryo buri sosiyale abantu babana neza niba bavuga bati runaka buri wirengero kuko ntago nubwo wimagina ni nacyo abanyafrika duteye ikibazo iyo umuntu aburi wirengero wowe ubibona ntago ubutekereza ko nawe jo wazaburirwa irengero niwanga kubivuga se ubona bizavugwa nande niba umuntu ugisha undi ugaceke kubizi neza ko yamwishe ugaceceka ntago ubutekereza ko nawe jo yashobora kukwica nese niba umuntu niba uvuze uti abashuri nk'ubu n'urugero hari ikintu gikwiye gusigira abantu isomo muri ibi bintu bya covid niba abantu bategetse b'Afrika batarabonye isomo muri ibi bintu cyane cyane ku bintu bigendanye no kwita ku burezi kwita ku buvuzi kuko ubu ninde munyafu ninde muntu kuvaho twafungiranye ninde muntu wapfuye kubera ko atagiye kwiguriza muri Amerika none se uhaye ubuvuzi
naho barapfa
ariko nyi hari ukuntu murava sini nivuriza muri Amerika nibwo ndakira ugasanga ntago bahaye imbaraga ibitaro byacu byo muri Afrika ugasanga umuntu nyine kugira ngo abantu bizere ko ari bukire bagiye kumuvuriza muri Amerika ariko se wakubatse ibitaro byawe bigakomera hanyuma ukazajya wivuriza iwawe none ugasanga amashuri nibayashaye imbaraga abana babo bagiye kwita hanze ubu se ninde wagiye kwigira hanze ibi ni ibintu bikwiye kuduhisemo zo kugira ngo duhe imbaraga ibintu byacu noneho niba tubihaye imbaraga natwe tuzabikenera nkavuga ngo ni bakagereza nabi ujye utekereza ko nawe ejo uzayijyamo niba uvuze tugiye gukora ikintu ujye ugikora uteganya ko nawe ubwawe ushobora kukunda
nibyo kandi ni amagambo akomeye
hari akantu bita kupuresi buroke hari ibintu umuntu akora ariko bikamugarukaho ni akamenyetso kigarukaho mu by'ukuri umuntu akwiye kuba atanga ikintu kuko ari ngombwa akagitanga amashuri ukayatanga kuko demokarasi ukayitanga kuko nawe ejo uzakenera kuvuga abantu bazineza ko bazahora ari bari ku tegetsi ariko hari giye gihinduka abantu bamwe bakajya muri opposition ibintu wakeneraga abantu bakubwiraga nawe ugakenera kubivuga nose niba utarubasa uwo mwanya kugira ngo bizavugwe wowe uzavugiranye nawe uzajya uvuga bagufunge uvuga bagufunge ariko abantu bari bakwiye kumenya ngo niba nkoze iki kintu ntabwo kiri mu nyungu zanjye ngenyine kiri mu nyungu z'abandi n'ejo hazaza nutabikora wowe abana bawe bazabigwamo amateka akwiye kuduha ishusho y'ibintu dukwiye gukora tukabana neza nta muntu kuko u Rwanda ahantu tugeze imyaka 26 jenoside yakorewe abatutsi ibaye abantu hari ibintu mbona byakozwe mu buryo bw'imibanire kuko kiriya gihe abantu igihugu cyari cyasenyutse ibyo bigaragara noneho no mu bitekerezo no mu mibanire icyo kintu cyari kirakomeye ariko kuba byarabaye bikaba byari bigeza noneho reka tujye no mu bukungu abantu bagira ubukungu umuntu yenjoyinge avuga ati bimeze neza nta kibazo umuntu akore yiteza imbere umuntu agire gute bavuga hari ikintu tuvuga hano mu Rwanda cyo kwishingira kwihangira imirimo ariko ni kive mu magambo kijye mu bikorwa abantu bakore batera imbere umuntu kuko akazi abantu bariga ariko abantu nubwo biga nta kizere cy'ibyo bazakora ujya gucuruza ugasanga daso arashaka kumuha akantu inkeragutabara irashaka kumuha akantu ngo awucururize umupolisi nawe ukaba mwahura ati wisha amategeko ugasanga inzego hafi nyinshi ubwo ushinzwe umutekano mu mudugudu akakubwira ati akantu kugira ngo ukore neza umuyobozi w'umudugudu nawe akantu ugasanga umutekano nawe ugateramo ugasanga business yawe itangiye uyu mwaka ariko mu wundi ntizakomeza cyangwa se mu mezi atatu irahagaze ntabwo ari igitangaza tubona n'ibigo bifunga hari ibigo duherutse kubona RDB yatanze itangazo ivuga ko byasabye gukurwa kuri lisite y'ibigo za kampani ziri mu Rwanda ibyo ni ibigo byafunze imiryango none abantu byakoreshaga barajya hehe baraba bashomeye
ari nabo nasomye batazajya bapiganira amasoko ya leta kandi urumva nicyo cyari kibatunze abo ngabo barani igihombo
aho fete ni ukuvuga ngo habeho kumva mu by'ukuri hari nk'ibintu twumvaga imirongo migari yavugwaga ya FPR ndimo guca ikintu cyitwa ubuhunzi turababona namwe mwaza mu Rwanda nidegereje ngo
oya no kutidegembya ntago byashoboka ariko
none se ntabakiye mu ijambo ntabakiye mu ijambo uwo muntu wigeze gukomozaho wita umushakashatsi aherutse kuvuga ngo jyewe ngo donko anshira witeka
wowe tabita
jyewe tabita gwiza ngo navuze mama wa Ingabire Umuhoza ngo yuko ngo ari intwari ngo navuze ko ari intwari kubera ko yabyaye intwari ariwe Victoire Umuhoza ngo kandi ngo ari umujenosideri ni ukuvuga ko kubera ngo ndabwira kubera ibyo nakoze nise uwo mujenosideri ngo ni intwari ni ukuvuga ko ndi umuhakanyi ndi hajya babita abahakanyi baje
n'abanegosiyaniste nyine n'abahakanyi nyine
ngo ndi umuhakanyi
abapfobya urapfobya ngengabitekerezo n'ibyo byose
ngengabitekerezo ya jenoside ni munyumvire naravuze ngo iyo myumvire rero niyo duhaguruka niyo tuzira iyo myumvire bitwa bato mu ndahiro bafite niba batayihinduye ntaho u Rwanda ruzagera nta n'icyo ruzageraho urumva
oya mu by'ukuri icyo cy'ubwacyo wenda ntaguciye mu ijambo cyakabaye ikintu umuntu akuraho ubumenyi wenda ushobora kuba ibyo atekereza n'ibyo utekereza bitahura mutanacyumva kimwe ariko ntabwo mukwiye gutandukana mukwiye guhurira n'ubundi mu bindi kudahuza ikintu kutumva ikintu kimwe n'umuntu ntabwo bitanduka bivuze ko uwo muntu abaye igicibwa mu muryango kuko niba koko abizi neza ko ibyo ari kuvuga ari byo naguha inyigisho akwigishe avuga ati wabikoze gutya nsingiye kuri ibi n'ibi ni umushakashatsi koko mu
jambo oya nagutse
mugaragaze agusarenge agukonvinke
yenda ntanyigishe kuko yenda ashobora kuba atandusha byinshi ariko nyanza
Ese uwo mubyeyi bakira ngo yisha abana ngo niba ari hehe biki harya jewe ndi ndamategeko ndi kijya kumucira iteka nkaho nigeze mubona cyangwa namufashe
erega tabita nibyo wowe watanze wavuze wowe imyumvire yawe wowe n'uburenganzira bwo kumwita intwari nkuko nabafite uburenganzira bwo kutamwita intwari aho gutuma mu mugira ikibazo
ye gutuma ahubwo mu bishyira none ugasanga icyo kibaye ikibazo kiri social kiri mu bantu benshi ugasanga bagihuje nuko uziranye na Jean Paul bati buriya ni ba kandi ibyo bintu nta hantu bihuje utekereza ukawe na wagatekereza uko ntabwo abantu bose bamuzi ariko bazahuza ibitekerezo
none rero ndagira ngo tutarasoza wavuze ibintu ariko igihe cyo twatwihaye cyo twanakirangije kandi ntabwo turi bufate umwanya munini wavuze sinzi ujya uvuga igiswahili uracyumva
ndagerageza ni gakeje
wavuze ikintu kinyibutsa umudepite wo muri Kenya wavuze ibintu byiza cyane kubijyanye n'abantu bubaka umugani amashuri cyangwa se badashyira investissement mu mashuri mu bitaro n'ahandi ejo n'ejo bundi nk'iki cyorezo kigaduha isomo nk'iri kavuga ati yo menya kuko nari kuzabikenera umunyakenya yaravuze ati ubu noneho twese turi muri quarantine turi muri confinement aba umwirukankiraga muri Amerika ntawe uzakwemerera kujyayo umwirukankiraga mu Buhinde harafunze nakantu katari butinde narangiza ngaha tabita mu ijambo rya nyuma yafite icyo kubaza maze nkagushimira tukava muri studio n'ikindi gihe nitwavuga ngo tuyarangize iby'iwacu n'ibirebire reka wumva ko ka audio ko umunyakenya yavuze nk'ibyo wavuze ibintu unyibutse uwo mudepite yavuze
nta nubwo nari nigize rwose nka sinari na kazi
oya nibyo hanze birashoboka kutantu w'iby'iwacu ni byinshi sinzi ko mwabona umwanya wo kujya muri ibyo ariko reka wumve ibyo uwo mudepite yavuze bisa nibyo neza uvuze kubijyanye no kutita mu kubaka iwanyu
hii ugonjwa pia ni mzuri hivi inatufunza adabu kwa sababu sasa hawa wadosi wetu wakiwa wagonjwa wanaenda London, wanaenda siji wapi, wanaenda India, wanaenda mtaenda wapi sasa? Mnatibiwa hapa. So viongozi we must take care of our health system. Si kila wakati mtu akiwa mgonjwa anakuwa shipped South Africa, anakuwa shipped India, anakuwa shipped America. Hapana, we need to fix our health facilities so that you don't go. Maskini na tajiri, coronavirus imesema unakaa kwenyu. Kwa sababu nobody will accept you in London right now. Nobody will accept you in India. India imefungwa. Mutibu Kenya. Kama ni surgery, tuanze kufanya Kenya. Kama ni cancer treatment, tufanye Kenya. Kama ni nini, tufanye Kenya. Ya matajiri na maskini. Si tukue na inchi, kuna matajiri, wanaenda ngambo, maskini wanabakia hapa. So hii coronavirus, it is an opportunity for us to learn ya kwamba hii system tumekuwa nayo kutoka uhuru since independence, ya matajiri kuwa matajiri, maskini kuwa maskini. Unakuta tajiri kukiwa na portal, badala kuziba portal ananua gari kubwa. Healthcare, badala kumake sure kuna oxygen plant, kuna enough funding ya healthcare, kuna madawa, kuna efficiency, akikuwa mgonjwa anapelekwa Washington DC. Hakutaki Washington DC sahihi. Huwezi enda Singapore, huwezi enda Italy, huwezi enda mahali. Utakuwa na sisi hapa, kama tunakufa, tunakufa na wewe.
Ndagira ngo nkubwire ko yanavuze arakantu yavuze kanshimishije ati abategetsi ugasanga bageze mu binogo aho kugira ngo afixinge cyangwa ibyo binogo babizibe aho akabara ngiye kugura ikimodoka kinini kizaya kibirenga hata bitutazi igiswahili byinshi byamucitse ariko yavuze ibintu byiza ariko uko wabivugaga nahitaga nibukuye umunyakenya ngasanga kuko ikibazo ibiringwa kari buhutu kari n'ubututsi ariko reka tabita nkureke wowe yenda niba ari cyo uza kubaza cyanyuma yewe naretse kumushimira ndibaza ko amasaha yacu yaturangiranye
nta kindi nakongeraho nangirutse kumushimira cyane nkongera nkibutsa abanyarwanda guhaguruka ntibirebe ubwabo ntibabe banyamwigendaho bashiri ku bwoba babone ko wa mugani watewe yabivuze ati nimumenye ko ibiri kuba ku bandi namwe byababaho njya mbona hari abantu babahagaze nko mu muhanda abadaso bariya baba bambaye icyatsi kibisi sibo bita badaso
yego
bakanye
nkera gutabara niba ari
nabo nkera gutabara bariya bose bahohotera abantu ni bose yari baba bo badaso hari abanyerondo hari zo nkera gutabara ukaje kubona ukabona bafashe umuturage barakubise abandi bakahagarara hariya bakogeza aramwishe we nimutaba mutagenda ngo mufatanye mubone ko uwo muntu bari gukubita nawe ejo bazagukubitira hariya ko aricyo biyemeje kwica abaturage biyemeje kwica abanyarwanda nimugende mumufate mumubuze kwica uwo muntu abantu bava hariya baba ibimuga bakajya mu bitaro abandi bagapfa banyarwanda nimushyire hamwe nimirwaneho nkunda kubivuga ngo nta wundi uzabarwanirira ni mwebwe ubwanyu urumva niba abo bayobozi banyu bagombye kubahagararaho bakabarwanirira akaba ari bo babahohotera cyangwa akaba ari bo batabitayeho niba mutitayeho murapfuye birabarangiranye tewo rero nagira ngo ushimire nta kindi nakongeraho ushimire cyane kuba witabira iki kiganiro rwose ntabwo turi abanzi b'igihugu nk'uko batwita ngo ibigarasha ibiki ahubwo turi abakunzi bacyo cyacu niyo mpamvu duhaguruka tukamagana ku karengane nk'uko nawe ubikora uri no mu gihugu wowe uri n'intwari kubona ubikora uri mu gihugu kandi uzi yuko byakugiraho ingaruka nagira ngo ngushimire rero mbikuye ku mutima kandi tukongera gutabariza uriya Cyuma Hassan niba muha ubutabera nubwo tuzi yuko nta butabera buri hagiye ariko tuzi yuko ibi bintu bari gukora abo bato mu ndahiro twavugaga ibintu bavuga n'abandi nkawe bamenye ko amateka azabibabaza wenyine umuntu wowe wicaye hariya ugatumye ukajya kwica mugenzi wawe ugahagarara hariya ubona umuntu ari kurengana ukicecekera umenye ko amateka azabikubaza kandi ntabwo ari kera imana dusenga igiye kuza gutabara abanyarwanda Theo rero nta kindi nakongeraho nagira ngo ushimire murakoze
Bwana Theo Nsengimana ijambo rya nyuma mbere yuko tuva muri studio niba hari nk'akantu wakwifuza kuvuga ariko nangusaba ubutaha ntagutunguye noneho twabivanze niba wanyemerera hari byinshi numva twaganira ufite ubumenyi bwinshi cyane mu bibera mu Rwanda kubera umwuga wawe ariko noneho hari byinshi tutaganiye ku bijyanye na za RMC kenshi mbona ziri mu ruhande rwa leta kuruta ku rw'abanyamakuru ariko ibyo ni ibitekerezo cyangwa se ni observasiyo zanjye hari n'ibindi byinshi cyane twaganira nyemerera yenda sejo ubundi ariko tuzongere tuganire ku bindi tagutunguye twabiteguye noneho nanjye nashyize ku murongo ibyo tuzaganira
yewe igihe cyose uzaba utari kumbwira ngo tugire tugambanire igihugu cyangwa ngo njye muri iyo mitwe yumva bavuga kuko sinanayijyamo sinabishobora uzampamagare tuganire
ikimegimegi nicyo uyu munsi siningeze nk'uko nabivuze gitangira nakubwiye ni nta bugambanyi nta kintu kibi tuvuze wanavuze yuko ibyo utemera ari ugutukana hari naho nifataga nubwo ntagiye gutukana ariko nkoresha amagambo akomeye navuga ni reka nubahirize ubwo burenganzira bwawe ariko noneho niba hari ikintu ushaka kugira ngo uvuge dusoza mbere yuko tuva muri studio
nta icyo navuga wenda dusoza ni uko abantu bose ntabwo kutumva ibintu kimwe n'umuntu ari igitangaza kuko no mu buryo Imana yaturemye dutandukanye yaba mu mikorere mu migirire no mu bintu tumenya biba bitandukanye ariko ibyo byose bihuriza hamwe bikadufasha kugira ngo twubake sosiyete cyangwa twubake n'abantu tubana no mu rugo umuntu umugore murabana mukabana mudahuje ibitekerezo ariko hakabanaho ikintu cyitwa ubworoherane ari nabwo nsaba kugira ngo abantu rwose borohere abandi kuba umuntu yavuga ibi ngibi si nibaza impamvu ahubwo batabibona mu rukundo rwo kubakunda kuko njye niba ntibwira ikintu akubwira ngo inyuma yawe hari akantu kakuguyeho wenda tuvuge wari uri kugenda igisiga kigutaho umwanda wacyo ubwo se nimureka ukagendana n'uwo mwanda nibwo nzaba ngukunze ahubwo icyiza nibwo nzabwira ntihagarara nkwereke nkakagukuraho nkaguhanagura tukubwira ntigenda noneho icyo gihe nzaba ngufashije ariko nimubona n'umwanda nkaceceka ntago ari urukundo sinzaba ngukunze mbona rero abanyamakuru hari igihe bamwe bazageraho bakanababwira bati bariya abantu nkuko bakunze kubivuga ngo turi bigarasha turi interahamwe turabanze igihugu izo mvugo rwose n'umunda kubivuga abantu nibazireke kuzikoresha niba hari abantu bazi neza ingaruka zacu zo kubikoresha abantu bakaba barasogongye bakamenya ibyo bintu atari byiza nk'abanyarwanda nibareke gukoresha izo mvugo zitesha abantu agaciro bazireke noneho ahubwo bashake ikintu cyateza imbere abandi abantu bagira kandi igihugu ikibazo gifite ntabwo ari ikibazo gikomeye ni ikibazo ubona ko gishobora kuzaba amateka y'uruhererekane mu gihe abantu batagifatiye umwanzuro abantu niba demokarasi hari iki isaba nibareke gushyiramo ibintu byabo bashaka kugira ngo biporoteje imana izabarinda imana izabafasha ibintu iyo ukoze ibintu byiza imana iragushyigikira ikindi abantu bagire toleransi ubworoherane rwose bubeho mu banyarwanda umugenzi wawe nakora ikosa wumve ko umuntu ari umuntu akosa umubabarire ubuzima bukomeze abantu bubakiye ku bintu by'amateka bibiri aho ngaho bidafashije nyamara nta kindi kintu bisaba ari ukoroherana gusa no kumvikana abantu bagakora ibintu umuntu yakubwira ati urakosheje ukabibona waba utabibonye ako kanya ukaza kumwegera musohotse niba mwari muri mu cyumba mwibutse ariko twari turi hariya ibintu wavuze wakongera ukambwira neza nkabyumva akagusobanurira neza ariko pana kuvuga ngo umuntu niba ngo akwihorere kuko buriya kuyobora abantu batavuga mwokabyara ni bibi kubera ko abanyarwanda kuntu bameze nababonye muri karagiteri zabo ni abantu bakwihorera ukagira ngo baragukunze ariko iyo uhuye n'akabazo gatoya nibwo ubona ko abantu batari bagukunze nibwo ubona ko abantu bagutinyaga ariko batakubahaga rero numva abantu bareba mu bintu bituma bagira ubuzima bwiza tukarebera amateka igihugu cyacu cyanyuze mu bintu bibi biduha isomo igihugu cyacu twabonye ingaruka zo kugira abantu bapfa twabonye ingaruka twabonye abantu bahura n'ibibazo abana babo ntibongere gutinyuka no kuba bakandagira mu gihugu kandi abantu babo bari bakomeye ibyo ni ibintu byakabaye biduha amasomo tukayiga tukayamenya murakoze cyane umuntu uri iki kiganiro ambabarire ntamfate mu bantu bumva ko ngo ndi umwanzi w'igihugu ubifata gutangaganya turakora ariko imitekerereze imeze ariko njye sinanga igihugu ndagikunda ku rwego abantu batakumva batakiyumvisha kuko numva ko abantu babanye ahubwo neza babanye noneho umuntu ufite ubwenge bw'akabukoresha ukamubyara umusaruro murakoze cyane
urakoze nubwo nakubwiye ko nta kindi nkubaza nabonye umukuru wa Libya avuga ati baratsinda kumuvugisha ni ukumushinyagurira nk'aho umunyamakuru nizere ko utari muri abo ngabo bazamugendera kure kuko nubwo nta tegeko yatanze ko mudakwiriye kumuvugisha ariko ni ukumukurikirana twumva ko yagiriwe akarengane gushimutwa muri ubwo buryo ariko ndizera ko muzakomeza kumugendera ndetse ibitekerezo bye bikajya hanze
wenda reka nongere nanjye aka kantu barafinda afite ikibazo cyo mu mutwe gute adafite amazi yarayishyuye guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri umuriro awubonye ejo bundi ari imbere inzira ye bayimennyemo ibishingwe bayimennyemo ibitaka ntabwo ashobora kwinjira iwe neza mu by'ukuri aho umuyobozi aho kugira ngo urebe icyo gushyiraho aba ari cyo ukemura noneho ariko kuki mu by'ukuri abantu ntibakajye bagira wenda byibuze jean paul ngewe umpemukiye nta kibazo ariko ngewe nguhemukiye si umuntu utekereza nakabaye nishinja nkavugana ariko jean paul naramuhemukiye naba ni umuntu ugira umutima nkamusaba imbabazi bitaba bikunze jean paul ntaba mbona nk'aho ari we wampemukiye ni ukuvuga ngo barafinda nubwo bavuga ngo ni umusazi ariko abantu bashinzwe gukemura ibibazo baramuhemukiye bajye bagendana icyo gishyika bagendana uwo mutima wo kumva ko bamuhemukiye kuko hari ibibazo yaberetse kandi yari agombwa nk'umwenegihugu batigeze bamuha aho kubikemura babihinduramo ibindi biranakura bigera ku rwego nka ruriya rwo kuvuga ngo icyo kintu cyo ubwacyo cyitwa iki mu buryo bw'itangazamakuru muri freedom expression muri freedom of journalism cyitwa iki kubuza umuntu kuvugana n'undi byitwa iki byo ubwabyo ntabwo baba babona yuko ari akazi bari gutanga bari guha imiryango mpuzamahanga yo kugira ngo ikomeze idushyire mu mwanya mubi ntabwo baba babona ko ahubwo ari abantu b'igihugu ahubwo ari bo nibyo abantu bakabaye kureba
kandi mu byukuri yenda niduva hangahe cyo kubyabara finda nange ndabizi ko atari umusazi ugiye kureba uwitwa uje uvuga ko ari wari meya wa Burera colonel nibindi niwe musazi ari kuri YouTube mu Rwanda uwo nguwo twahoze nahoze mbivuga ko we ubone bashaka umusazi nibura we bajya kumutwara ariko utakara butagira kintu cyose ariko barafinda ibyakozwe nakarengane kibihekane nkuko bivuga ariko noneho mukomeze muwe mukurikirana ayo makuru nkuko tubibona nyine we tuzayadusura ikinyamakuru cyawe mu bavu turagisura cyane n'ubusanzwe kandi akazi mukora n'ukuri ni abanyarwanda nubwo ujya kubera umutima wawe nyine wumva ari umurimo ukunze ariko benshi abanyarwanda babyungukiramo ubwo watwemereye ko uzagaruka reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha kandi ngushimire byimazeyo kuza kwifatanya natwe cyari ikiganiro igihe niki mwagezweho nange Jean Paul turashimye ndetse mfatanyije muri studio na Tabita Gwiza twari kumwe na bwana Theoneste Nsengimana akaba ari umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu kigaragara ndetse no kuri YouTube urakoze cyane naho ubutaha abakunzi baraditeme ubwo tuzasubira nawe kandi tuzasubira bwana Theoneste
murakoze cyane ndabashimiye
kandi tusubire inyuma kwaje urakataje na
Yeah.